Kimamba on the beat.
Piga lini piga ngenga mdomo si wako. Nisha shinda vita nyingi nite komando.
Komando.
Mana minongea na baba you can never stop. Naye ndo kanipandisha wezi kuni drop.
Drop.
Wena ndo mana naongea na gojo. Analo panga wezi pinga you never know no. Akisema sawa lazima follow. Analo panga wezi pinga never know no. Ndo mana sometimes think about my life. Piti ya mfoto, soto, chocho kwa chocho, chocho. Ndo mana sometimes, promise my mama. Tatimi za ndoto, ndoto siwezi toa boko, boko.
Wena ndo mana, naongea na godo. Analo banga wezi pinga, never no, no. Akisema sawa, lazima follow. Analo banga wezi pinga, never no.
Amen.